Bathengi nani basebenzi, uxolo ngokuniphazamisa. Lifikile ixesha lokucoca ivenkile yethu. Sicela abasebenzi banqumame noba yintoni abayenzayo, baqalise ukuklina iindawo zabo zokusebenza. Ncedani niqinisekise ukuba niyazicocisisa zonke iindawo ezinothi ziphathwe nini basebenzi okanye ngabathengi. Emveni koko, ningaqhubeka njengesiqhelo. Enkosi kuni bathengi bethu ngokusinika umonde wenu ngelixa sizama ukunilungiselela ivenkile ekhuselekileyo. Siyabulela kuni bathengi nani basebenzi ngokusebenzisana nathi.